Uh-huh. I'm at zenbury.com. Super vibe.
You know, it's a season of the teacher. I'm representing, you know, sir.
It's gone.
Dramatic.
I'm a little nebantunda. Oma zintu zikushuba. Moyo opanda mai kuzunza. Di moyo zunza. I'm a little kwa hondi kongkuno. Akulila kubadwila kongkuno. Wauna sozi lango kongkuno. Kunyo zedwa kudro zedwa kongkuno. Oma na malenga si mtu. So chita zake sisifana na ndi mtu. Ndati na malenga si mtu. So chita zake sisifana na ndi mtu. Iwe ungodeka uza upeza. Taeseza kumadekeza. Sikafuta kumamvesesa. Kwa mlengi uzipembea. Haribe mapolo. Manika langa ko. Pano, kumamba kukuli mfumu yola mula. Ungodeka utapula. Pasa yako kunyamula. Mkanda oyela utafala. Moyo wako utisunga posa mala. Ukama kwelela kwelela sizingo kufutabe. Uzilimbikila usatopabe. Ukama kwelela kwelela sizingo kufutabe. Uzilimbikila usatopabe. Chomwe chopa sipano. Kumamba kukuli mfumu yola mula. Ungodeka utapula. Pasa yako kunyamula. Mkanda oyela utafala. Moyo wako utisunga posa mala.
Haribe mapolo. Maika langa koto. Kulilila maiko.
I'm representing to the fullest, you know, sir. Life are no movie, as in. Real thing this, you know, sir. Okay, so me go so there.
Haribe mapolo, maika langa koto, kulilila maiko.
www.amadzambiri.com.